my phone to ring again. Your name lit up my screen and I let it fade away. Niliku acha uki, hold on, now you were really gone. And I know you moved on, cause I pushed you away.
Hata lately ndo mana ma late night calls baby. Kani promise na kuwa gadeni. Kumbuka msupa nikikusho misi endi. Mkakuja wengi nkanza ushenzi. Bado na kuenzi utango zilenzi. Nimeshinda ku move on. Aisongi ni kama damu ime clot. Bado ile tisho inanuka ya kolona. Kutaka itaki sezi no. Kaka 5 years ukinirudia makosa Mr. Rudia Mzupa na kumedeo na idea. Sauti yako natamani tena kuisikia. Simu na ringi zinaniringia. Nisa na kuimbia.